Purila ka me ku hleka swikhova. Misoti ya me ku hleka swikhova. Purila ka me ku hleka swikhova.
Marawa.
Misoti ya me ku hleka swikhova.
Marawa.
Purila ka me ku hleka
swikhova. Vutomi byi ri so.
Better
than the other.